Gio Mio.
King Fizzo on the beat.
Ndoto za daydreamer. Musti grounded kwa earth and feel a steamer. I'm downbounded na fact my gatekeeper. Lijaribu kuzu ya humans ku get this far. Enemies will progress. Remedying ku talk less. Voka na skuma regardless na trust the process. Focus na future inshallah nda fuck na corporate. Kwa chekinuka wasichana ujileta jobless. Dua kwa mumba adi knees na nyuma. Mina jituma bro need kunskuma. Drama kwa nyuma ndo na need kufuma. Wasa ni vipindi kama Nick Mutuma. Wanatahamu bakina washangana. Mbi wantafika fuma. Fana juu wansha jianda cheki. Vili nafata mbuwa na nini sana. Kuja na kam nobani. Kikam juu wana kam to correct. Vili nasahili. Suna connect mwa kunyona Kiswahili. Sindo connect domana mwa kunyo feelings. Ina wafect kucheki na shika shilling. Hapa kazi tu. Hapa kazi tu. Hapa kazi tu, mwana umene kujituma hapa kazi tu. Hapa kazi, mishoni na warazi du. Watu miradi, michezo nilecha standard tu. Na bonga ganji, liwelo ni kondani ya mkulu. Suru raji, ni pepo we shetani mkulu. Extreme measures, dona chukua kapima msena kifuwa. Najua mtanitambua, very soon and if ever. Utaima chua na kuwa, niko kishua na luko kifafonua. Utajua na bring terror. Vile na shtua marapa, wanaungua na zua. Na wakamua, kamua na kill veterans. Kama manua, the shit na need cleanser. Nina itajima blessa. Dua kwa mumba adi knees na nyuma. Mina jituma bro need consumer. Drama kwa nyuma ndo na need kufuma. Wasa ni vipindi kama Nick Mutuma. Wanatahamu bakina washangana. Mbi wantafika fana. Juwa nsha jianda cheki. Vili nafata mbuwa na nini sana. Kuja na kam no panic. Kam juwa na kam to correct. Vili nastahili. Suna connect mwa kunyona Kiswahili. Sindo connect domana mwa kunyo feelings. Ina wafect kucheki na shika shilling. Hapa kazi tu. Hapa kazi. Hapa kazi tu. Hapa kazi. Hapa kazi tu. Mwana umeni kujituma hapa kazi tu.
Hapa kazi tu. Hapa kazi tu.